Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlolo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseners. Mina sibongeke nakumphathi ohlelo ukusibusake ngalelithuba mphathi ohle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sisaqhubeka ke sibonisana ngezwi likaNkulunkulu ngokuba izwi likaNkulunkulu likho konke empilweni zethu. Kubalulekile ukuthi silethembe, kubalulekile ukuthi silikholwe, kubalulekile ukuthi silamukele, kubalulekile ukuthi silenze mlaleli. Ake sifundeke izwi lenkosi laphana encwadini kaMark chapter 9. Ke sithi uqala kufunda laphana ke kuverse 14. Isihloko sale ndaba sithi ukuphulukiswa komfana onesithuthwane. Kwathi sebeza kubafundi babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. Isixuku sonke sambona qede sashaywa luvalo. Sagijimela kuye sambingelela. Babuza ethi nibuzana nabo ngantoni na. Verse 17. Omunye wesixuku wamphendula wathi, Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. Kuthi lapho eyibambayo uyidonsela phansi ikhihlize amagwebu, igedle amazinyo, iphele amandla. Ngikhulumile nabafundi bakho ukuba bamkhiphe. Epha bahluleka. Waphendula wathi, O sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi, bayiletha kuye. Kwathi umoya embona, wayihlukumeza kakhulu masinyane, yawa phansi emhlabathini. Yaziginqa ikhihliza amagwebu. Verse 21. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwa yilokhu na. Wathi kwasebuntwaneni uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise. Kodwa uma unamandla okwenza utho sihawukele usisize. UJesu wayesithi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Usibona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo wathi kuye, wena moya, oyisimungulu nesithulu, ngiyakuyala mina ngithi, puma kuye, ungabe usangena kuye. Verse 26, wamemeza wamhlukumeza kakhulu, waphuma waba njengofileyo. Baze bathi abanengi usefile. Kepha uJesu wambamba ngesandla wamvusa wamsukumisa. Kuthe esengenile endlini abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi, Thina besingemkhiphi ngani na? Wayesethi kubo, lolu hlobo lungephumi ngalutho kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla. Mlaleli, la sifunda ngendaba ebaluleke kakhulu thina esingamaKristu esibukela phansi. IBhayibheli la libonisa ngempela ukuthi uJesu usho la mazwi athi, Hambani nishumayele ivangeli ezizweni zonke, niphilise abagulayo, nibaphulukise. Ngakho ke la izwi lenkosi lithi ke lo mnumzane uyawaletha indodana yakhe eyayihlukunyezwa yisifo sesithuthwane. Elithi izwi lenkosi uma semlethe kubafundi bakhe, wabancenga ukuba baphulukise indodana yakhe. Kepha izwi lenkosi lalithi ke, bahluleka mlaleli. Ngakho ke, lokho kuyasibonisa ukuthi kumele sikholwe ngempela mlaleli. Izwi lenkosi lithi ke, uJesu usembabuzi nixoxa ngani nibuzana ngani na ngoba uyabona ukuthi ngendlela abakhuluma ngayo bakhuluma indaba eserious kakhulu iBhayibheli lithi ke omunye wesixoxo wamphendula wathi mfundisi ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu kuthi lapho eyibambayo uyidonsela phansi ikhihlize amagwebu igedle amazinyo iphele amandla ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamkhiphe kepha benze njani bahluleke izwi lenkosi lalithi Jesu wayesethi kubo oh sizukulwana esingakholwayo koze kube nini nginani na koze kube nini nginibekezelela na yiletheni kimi bayiletha izwi lenkosi lithi ke kwathi umoya embona wahlukumeza kakhulu masinyane yawa phansi emhlabathini yaziginqa ikhihliza amagwebu verse 21 wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi singakanani fikelwa yilokhu na iBhayibheli lalithi ke uyise womntwana wayesethi ke uyiphonse kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise ngamamagama umoya omubi uma ususemntwini inhloso yomoya omubi ukuthi ibhubhise umuntu ukuthi ihlukumeze umuntu kungakho uJesu athi ke sihambe sikhiphe imimoya emibi siphulukise abagulayo ngenxa ukuthi ke imoya uma isingenile emntwini ayimnikezi ukuthula iyamhlukumeza mlaleni kepha uyise wayesethi ke uyiphonse kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise kodwa uma unamandla okwenza utho sihawukele usisise kungakho izwi lenkosi ke siphiwe amandla mlaleli kubalulekile ukuthi uma singabantwana baNkulunkulu singangabazi amandla esiphiwe wona sibe nokukholwa mlaleli ngoba izwi lenkosi ke konke kuyenzeka kulabo abenze njani abakholwayo ufica umuntu asathi ke hayi kuyisifo sakhe kodwa iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi ke kumele siwakhiphe amademoni kumele siwaxoshe amademoni la izwi lenkosi lithi ke lo moya wesithuthwane ubumlahlela phansi akhihlize amagwebu mlaleli kube sifungathi usendlulile emhlabeni kodwa izwi lenkosi lalithi ke lo baba usuncenga uJesu usethi kuye uma unamandla okwenza utho sihawukele usisize iBhayibheli lithe uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo mlaleli ngamamagama ukukholwa kusinika amandla ngaphezu kwamademoni ukukholwa kusinika amandla ngaphezu kukaSathane ukukholwa kusinikeza amandla ngaphezu kwayonke imimoya emibi uJesu la uthi ke uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo siyakhumbula ukuthi uJesu ngenkathi ethuma abafundi bakhe iBhayibheli lithi ke wabapha amandla ukuze bakwazi ukuba ngaphezu kwemoya emibi ngakho ke iproblem esinayo umlaleli singabaza lamandla esinike wona uJesu usho la amazwi ukuthi ke uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo amandla siwathola ezwini likaNkulunkulu amandla siwathola kuJesu umlaleli amandla siwathola ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuverse 24 uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi ngiyakholwa siza ukungakholwa kwami uJesu wayesebona ukuthi isixuku sikujimela ndawonye iBhayibheli lithi wakhuza umoya ongcolileyo wathi kuye wena moya oyisimungulu nesithuli ngiyakuyala mina ngithi phuma kuye ungabe usangena kuye imimoya siyikhuza egameni likaJesu Kristu waseNazareth ubuthakathi sibukhuza egameni likaJesu Kristu waseNazareth izifo sizikhuza egameni likaJesu Kristu waseNazareth uJesu uthi ke mina ngiyakukhuza wakhuza ngegunya analo ngakho ke sebenzisa igunya onikezwe lona kholwa kuJesu Kristu kube kuphela mlaleli iBhayibheli lalithi ke wamemeza wamhlukumeza kakhulu lo moya omubi waphuma waba njengofileyo baze bathi abaningi usefile kepha uJesu wambamba ngesandla wamvusa wasukuma kuthe sengenile endlini abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi thina besingemkhiphi ngani na wayesethi kubo lolu hlobo lungephumi ngalutho kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla kubalulekile ukuthi sikhuleke kubalulekile futhi ukuthi ke sizile ukudla kumele wazi uhlobo lamadimoni oluphuma ngokukhuleka nokuzila ukudla kumele wazi uhlobo lamadimoni oluphuma ngaphandle kokuzila ukudla ngokukhuleka kuphela bazalwane iinkonzo zokukhuleka zibalulekile kakhulu mlaleli indaba kaNkulunkulu iserious ayisukudlala ngenxa yesikhathi ake ngithathe ke leli thuba ngiliphindisele kumphathi ohlelo mphathi ohlelo intambo kwezakho babayi lapha ekhaya mlaleli
It's more than radio it's a way of life it is 657 am
But there is a time to search and a time to give up a time to reap and a time to sow Radio Pulpit wishes to be there at all times even when you just need prayer send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za or phone us during office hours 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.